Black Market Records.
My hands, your waist, my heart. Awe kuna nikuna kuna nikuna kuna. My lips, your lips, they touch. We kiss una nikuna kuna nikuna kuna.
Nipe nikupe, come to the dance floor, babe. Leo tunafesa fe fesa fe banga. Ama tutadu joe, yeah. Wacha nikuse, usiniogope babe. Leo na finesse, na finesse, na ujanja, eh. Leo nita maintain. Ukini kuna bag, nitaku kuna front. Ebu baby, don't let go. Ukini pay a charge, nitaku pay ando, eh. This the kind of love. Make you make me do it, 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 eh. I make you make it show it, show it, show it, show it, show it, show it, show it.
Siezi toka club sai, siezi kosa kuteka mpoa sai. Siezi baiwa pombe alafu mini zirai.
Siwezi.
Sakata, sakata, rumba, rumba. Sakata, sakata, kuna nyuma. Chuchuma kuna wevunja ufupa. Tumia mikono kishindo miguna. Nikili chopandwa ni ulicho kikuza. Na kiki kukuza ni juli kichuna. Na kisipo zama ni jua kijavunwa. Na kiki zolea ni juki memuakwa.
My hands, your waist, my heart. Awe kuna nikuna kuna nikuna kuna. My lips, your lips, they touch. We kiss una nikuna kuna nikuna kuna.
Una nikuna kuna, una nikuna kuna, una nikuna kuna, una nabeba, yeah. Nashinda una nibeba, yeah. Paka ya November. Una nirunda runda, una nisunda sunda, una nitunda tunda mpaka bada, yeah. I don't know how I've been lying. I got to sing and I can't handle. I can't move with the ball and balla. I can't believe my stand. Lola, nda lola, nda lola, nda lola, nda lola. Hey, nda lola, nda lola. I'm korova, korova. Nda bora, nda bora, nda bora, nda bora, nda bora.
My hands, your waist, my heart. Awe kuna nikuna kuna.
Black Market Records.